chani oya ni fepano
nakauka karo
eti jinja
nyinga
ona
Kenya west baby girl
nikushwe sikiwe na yeni ukula ili vale na wamurao zana zene lubapana baby girl nikushwe sikiwe na yeni ukula ili vale na wamurao zana zene lubapana.
Kuli mwali lato kuna ni baba lusuma mira mkutoko la fila kuipima kutunda mela za batu la ufonya ukajama mimi sio mwanako yale mama ni mile kuyo kubatea likaze kuhama na kukue na nivele pateni inge mwali lato niwe na folu saliteni baba sio mwali lato faba ishonda nime kulikia luna kachinu fama nyando katunda na katata kuliova famu tunda kuli kwa pata lusi kelwa nyanda
baby girl
smart boy
kushwezi kiwe na yeni
umekumula
baby girl, nikushwezi kiwe na yeni ukula nili vale, sapa mulao zala zene lubapana. Oh na na, baby niwe wangu,
ni Mr. Shaki
wangu, wangu na kupenda sana wangu.
S.T.T. Kijinaikia
nipata nikushimbe nikuise mwa Amerika aniko nikupila ni vatu inge na pika. Baby girl inge na nikushwezi aliko nikuva pala nilinyaze labu yalu na yei zitaiti auko ni neve kuwe la fafase. Baby girl I'm feeling you baby kiwe na ye nilatile mailete nika kufa love focus na nilikanya kiwe na ye nilatile fella my queen you are my heart kiwe na sweetheart yezanga pretend you are my permanent
baby girl nikushwezi kiwe na ye
nilikula Kenya Safara
nilivale na wamulao zara zene lubapana. Baby girl, nikushwezi kiwe na yeni ukula nili vale, sapa mulao zala zene lubapana. Baby niwe wangu, 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 na kupenda sana wangu.
Wena na itombola kuyo pila mwaoshe nikolu kabalu wa bebeli kusina maenemi. My lover girl, nikushwezi kiwe na aniva boni basiza ni molu pila the last kau fela ni bona fela lila so neke bakani mekela mekela kuni minyunela tuminya inge vimabotela nani kalishata utivi makielo seni salati kikundwe kumana maselo sina ziva wala kile mashele nisoze nikakomoka kubona kilikamani upi nikombunesa yezwele la masau
baby girl nikushweshi kiwele ni mkula chope ni vale na kwa mikao zala zene lubapana. Baby girl, nikushwezi kiwe na yeni ukula nili vale, sapa mulao zala zene lubapana. Oh na na, baby niwe wangu, 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 na kupenda sana wangu.
Mad boy, putik, hey Manipi Lucky P, Jadjet X boy Shimik, Nasikeva Mtara Kenya, I said boy, get to you working on me Porsche. Hey, QP, put it, push any fere pano. Unikare one, unikare one, Matike on the beat. Hey, tempo, chase on chase, cerep, young jazzo. Hey, king of the jungle, I got you. Soft touch, fresh touch, I got you. Hey, king is stone.
LGSwagmusic.com